We back.
Exclusive. Ideal music.
Let's go. Na uteka mji wa mawe, tishio kwa wazawa. Bato minawe kama nyundo na mkwawa. Wembishi mongo, bishana na miredio. Na mwaga ugali na mboga. Mtakula nini leo na miliki eneo la mlaba. Upande mala upande. Na full maaba biti si pigi mande. Nikitoa natoa, natoa mpaka fadhira. Hip hop tusha yokoa. Huni muda wa biashara, wepaka shombo. Mina uso wa ndimo, habari mebebwa na vyombo. Mbea huna time bado siashmiki. Kama suti ya konda, mishare haizunguki. Wakati unakwenda, sina hasara na haters. Wasiofika kumi na full followers. Kama pesa ya mrumi, tumechoka tuna noti. Sula ustuzie, huyo ndiyo mwenye kiti. Peni tu akalie.
Hizi tae soza chii wala wala. Uta gara gara, hizi tae zina wata kaganyara. Hizi tae zama nite soma fala. Tuko gwara gwara, tumesala sala. Uta mwela mwela. Hizi tae soza chii wala wala.
Yeah. Na wapiga kwenye kichwa hii mistari kwenzi. Dogo ziba domo, sikiza somo kisha tafakari tenzi. Ticha sina upore kwa wachache, bali mkari kwa wengi. Msia tari kishenzi, nipo mbali siendi karibu na mawaki. Wakiniuliza maswali mengi, na wajibu nipo nari na chenji. Sina habari na mapenzi, nani atani enzi bila mari? No money, no honey, oh mami binadamu mnye. Nyama na roho gani? They look so fun, yeah. Wanywa viduku mabisho mtaani. Awana do, kazi ya wafanyi. Kazi kuvaa mavazi ya thamani. Kumbe usiku, ni majambazi wa nyanganyi. Ebeneza, teketeza kizazi cha shetani. Wambie hao wajeni, wanaotokea nje na marazi yao wakitulete ndani.
Gala gala, hizi tae zina wate kaga nyara. Hizi tae zama nije soma fala. Tuko gwara gwara, tumesala sala. Uta mwela mwela. Hizi tae soza chii wala wala. Uta gala gala, hizi tae zina wate kaga nyara. Hizi tae zama nije soma fala. Tuko gwara gwara, tumesala sala. Uta mwela mwela.
Nice to do my whole tickle place, hey. Conscious in every head, how do we get paid? We go hiding.
Ideal Records. Virus. You're right now what it is. Kush conscious MC. Yeah. That is so dope.